kawachako gininge ochieng ye omino bilo jayaga kita kawachako gininge ochieng ye omino bilo jayaga josi wado tieni paroge bende jayaga e omini jeno siepna josi wado tieni paroge bende jayaga e ne wangi ogono sino chavero kijana donga donga ochie makoteno doso mina sino chavero nirine wasero gajo siora uma yakasa nipodi waparo nirine wasero ilgo bana joso siepna ochie mageno kanyango Kano vilgo waparo koda joni olo mayura meri mana chinja ode mogeno waparo koda joni olo mayura meri mana chinja ode mogeno olo mina ola ajoni akorango mano mina vili
Kanyako,
awilo ke pa kanyako.